chunkysupplier.com.
Chayo na classic ya pamisa na olafu hundo mwaka na bibu kubalinga kwao kwao
APK ya pa Wizzy Boy Wanted. Wizzy
X2
Boma mangimba adwa na benda Hainaga kumbwela Mkimba adwa na benda Adada faka masera Mkimba adwa na benda Hainaga kumbwela Mkimba adwa na benda Mandada faka masera Boma mawengino na fly sana Boma mawengino na fly sana Mkimba adwa na benda Hainaga kumbwela Ponga squad DJ Alipiga kosei Shukran kwa mashabiki Ono nifanya ni eating Sogea kwenye mtambo Nioneshe viji mampo Dada kashika chini Kweli amejiamini Suwa kisigino Kachezesha kiuno Kamuacha mewake Kaufata mdundiko Leo paka subuhi Kulala kwetu mwiko Sogea kwenye speaker Apo apo na luka Twende luka 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 Dance elebuka Pandisha mizuka Luka luka Oh mama gomba unaipenda singeli Zani niujibane bane Zani niujibane bane Kama unaipenda singeli Zani niujibane bane
Nauliza nana sopenda kujina fast
Kujina fast
Kasi serebuka bila wasi
Serebuka bila wasi
Wauni njwa nikati
Wanangu njwa nikati
Mudumu basi yongeza glass
Yongeza
Wejamani kurira dana katika kababai boy Kama na mfana nisha ila jina simjui Mwengine ameka pembeni kafangu za chui Wizzy kajifanya zombie we how chui Wejamani wanangu wanacheza kama chino wanamani Kayuliza Wizzy boy chese style gani Wanangu wanaruka kama chino wanamani Kayuliza mimwezenu chese style gani Twende magumangu wechafua magumangu Chisibote magumangu sijaonaga magumangu Oni tena magumangu sijaonaga Magumangu, wechafua magumangu Twende tena magumangu
Kama unaipenda singeli Sani niujibane bane Oh mama Unatumia noti Sani niujibane bane Oh tena Upodi unafosi Sani niujibane bane Masime nengia katiluga Dance lebuga Pandisha mizuka Uma sila ingia katiluka Dance lebuka Pandisha mizuka Watoto wakigorofani mtani omboi Anakubali sana mwanangu diga Homie crazy Hamadi mdudu Watoto wachapa Anakubali sana nunu Wea mbangiri Anakubali sana mwanangu magingi Mzungu walo Anakusalimia sana TMT TMT babake na milifati Anakubali sana mgiriki pacha Babake na lukaia Anakubali sana bloody class ninja Kieshima Atuende pale tuende kule Watoto wa madusko chama Babu wa lodi Watoto wa Montana babatariki
The mixing by X2
Records.